obunene bw'embeera bwe bunene bw'ekyamagero okabiridde nnyo mukama aha olw'embeera gy'olimu mazima n'osaba era n'osiba wabula n'ebigaana tobivaamu muganda wange munnange oli muwanguzi manya nti obunene bw'embeera gy'oyitamu bwe bunene bw'ekyamagero kyo Kabaka Daudi yalwana nnyo n'awangula empologoma n'awangula eddubu n'ebibe ebyali biri endiga za kitaawe teyakoma okwo n'awangula Goliyasi oluvannyuma lwa byonna yafuuka kabaka naawe totya totya mbeera weza Katonda Kefananetya Nene wembera joitamu Totia mbera Chambera aha Teri golodi abela golodi Nataise mumuliro teri siliva abela siliva yenyini Nataise mumuliro Nabachala mukuzala obulumi bubabunji nyo Naye bwawangula obulumi bufuka nseko
Chambera munna
Jo chambera Mesa Katonda Musumba Chikompola yali bubi Sirimu yali amutwala Mukama yayamba buyambi Namusumulula Gajimuvuddemu Mukama Katonda atale mwambeera n'amusumulula Yeah.